kupenda siyo kutapika dhambi. Nahitaji sana baby uwe nami. True love baby siyo money. True love baby kuja nami. Show me love baby come on let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kakule kushoto.
Tumonyeshe watu penzi letu.
Ila kama nimerogwa wana niona muoga. Mtima wa mume iba. Nasikia love fever. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka nikuvishe pete. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka kumuze makeke. Bim! Pankubira katete. Katete iki wakubaruli hakepe. Kankutwa ningula gena vazei. Mbala gena funyanya galate wabei. Show me love, baby, come on, let's go. Nilikupenda kutoka, tukiwa wadogo. Kakulia mita, kakule kushoto. Tuonyeshe watu penzi letu la moto. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka, nikufishe pete. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka, punguze makeke. Okay.